one time. Yeah. I'm gonna love you two times. Another time. I'm gonna love you every day.
Technique.
One time. I'm gonna love you two times. Another time. I'm gonna kiss you daily.
Kukuona kilabuni kwa kona nilikuzimia mpenzi na marashi yako vile noma kanishikisha homa kama ili sije umekuja kilabuni chokoza yeah. Ama haya maradhi ya moyoni utaniponza yeah. Mara nikahisi vugu vugu haja mto mapenzi machoni kwako tupo mida bana ina haja nkajipata nimeketi hapo kando yako tukasafiri kimapenzi ukasema uko ready kuwa first lady ukasema pewa nikapewa nikalewa wanifanya nizione mimi super power zaidi ya John Rambo never ready shori wangu naipo shika power kama stima kwa mtambo wanifanya nizione mimi super power zaidi ya John Rambo ready shori wangu na vyo shika power kama sima kwa mtambo
niwe leo narinda yanza niwe wa moyo kwenyanga niwe leo narinda yanza niwe wa moyo kwenyanga
nimechoka na weza kome nipa pressure penzi unalonipa hata siwezi mesha daily ninakesha nikifikiria ulivo fresha unavyoka unavonga piga namba nane umewaka kama taa unavyotembea kwa nyoto sauti ni nyororo eh wanipara hicho kiuno chako chaniua mama
eh tena kabisa
nayo macho yako yananizuzua
eh
hicho kiuno chako chaniua mama
tena kabisa
nayo macho yako yananizuzua
wanifanya nijione mimi super power zaidi ya John Rambo ready shori wangu na vyo shika power kama stima kwa mtambo wanifanya nijione mimi super power zaidi ya John Rambo ready shori wangu na vyo shika power kama stima kwa mtambo
niwe